yo studio tamani ke de kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi bo ona e jam hande aljumaare chapantati go lewru mars 2017 sapo jetti yamde jappori masidi ma chapande nay e joyi usman nyaali bullo kabaruji do seydu mboto bogi jande to sakirabe on kumpitete wiide hello on kumpitete wiide hejo golle botu o wailtek aljumaare de tottare golle sartanode hande de bantinama fa jango pelle didi wonde kebe tilade golle nelabe fedde daranine botu o jeyi handen kidal ko nabbe faabe marta kumpu ko woni hakkilaji himbe kanyum ko kaja golleji bato ana jokkini waddede lengal lure bamakonte kumani be denago ana gondi wadde ko mbay fu pati torre hewto himbe ko yata temere didon gendarme en police e garde ana dari e nokko o ko buri milyoji ko buri himbe milyoji sappo eta ton kebrati dal ngure le lewru juin wari go wulli tango iwi hedde fedde habore e yoro noddirtende silbe kolli wide le fongol torto libbi ngaroji sakirabe di woni sembe kabaruji hande bismillah modon hedade si jo tamani kasara lawol modo waddi kikida ko oddo lawol si gubba mako yonkiji noga kedde ke hen chapande tatom barmi do dum wadi epc do dum e dum wadi epc no dir pc segu o an hawre e kilometre ngaji temedere kar ngaji didi gompondiri dum lati sababu kasara o hejo golle wayli tek aljumaare de tottare golle sartanonde aljumaare de bantinama fa jango batte wayde tilade golle pelle didi nyalom hande o hennama fa golle hejo golle fa hejo golle o tilo fa bedro dem fam kedden Muhammadu Samasiku
kala ko sarta hande yeddete sabi golleji mobade di fuf kebataki tottede nyoloma o yopirama fedde humaninde jam e dejere e kanye fedde humaninde gotuma ko leedi ndi yalla de do pelle nan juttina golleji mun en sabi kenyen be kebali yottinde di kambar dun kala ko sarta hande gollete aswere jangu kabaru projet do tongade jam e dewral dun na hani hollitede horeje bot o martini kumpa do weltere hejo golle o wattu mo delabe be e kanye dewrintinobe kedde adnaru ndu na jodi non der sudu ndu martini kumpa dun landinal totundral hakillaji to region kidal ton aljumaare de fa hande e leewi mako kejaabe gube sema e plateforme kay njottigi der region o gila boyi kawrtaden kani ngadede der ngalluje kidal e anifis jawabuji di dun kani kebede fodde cakite batu o bangi goddo dun kejaabe njongitibe leedi mali wonbe der burkina ton ngari hande hawrude golleji batu o
horebe plateforme e kolli wiide ngon e kaltidan gondungal waede region kidangal e wi mohammed ulume tali golleji mudu ngatte lengendi kidal ndi kanye anefis kedde ko ciku gajugo lando diri e makko do faccitan Ousmane Diko
la consultation
joda kale wadan nukuje de fu sema wadan dun kidal plateforme wadan do anefis wi yimbe mu fu yo gotum sema yidan e wombe le plateforme e plateforme be do yidan e wombe le sema seli wala selti wala handen civile en plateforme be garata kidal men jida e mabbe patu biya be kenama tiagal do karal men kada to fa basi fu nifa handen nelabe be fu yo gotum no yo kabar jogal watu men gondi yalla ana yawa golleji fu do goti di semade di plateforme di fu yo nandoroji tajoral hebe tan jaabuji ngadan e wattu jidaado sabu joni mi fodorde avion gandade
to
nelabe fedde daranine botto o jeyi handen kidal ko nabbe ton faabe ndara ko woni hakkilaji himbe ton kanye ko kaja hunjene hore yagol mabbe ton hande hawri e nyalloma joyobo botto o kede ko umar way golo landondiri e fama wallet idal gondo e fedde daranine botto o do faccitango mumin sendebu
l'importance de ces assises
nafa batto deurangal yo edunata le dabareji aljidi ndeno ana hani kaldal wade le region ngajidi buri fur kidal kambarmu min gari kidal fakkebe mi joji yibbe le kidal do batto deural bibbe leedindi min kalda do kawral dental kany kabaru azawad sabede mi den jidi pamral wade do kabaru azawad o le batto bamako sala deural hebe ana hani mi joji bibbe leedindi fur wottene hakkile ana hani dum malinkobe pamra ben deura dum deno nafa mawdo woni e kawritangal kambarmu ana hani o gasa sabede yiri wara leedindi ana billi e magga
notre cher patrick yan depa
luttube lambe penni ko wi'a ngara hawrde e batu o dun e wi horebe mabbe fay hunde watta se be kawro e batu o se wana ko be kolliti dun wada sakirabe an do do mbay hollitindi mi ko ni mi jojji mi e bembe amen de page facebook e compte twitter si jo tamani gendarme en kon na bari beta ko o bombe sombu jom en kaborde e wi wata nabe nokku o be bonde rebe juri hedde douance aninobe sambre do d'accord gendarme en de hore jukki do police e musawor na do juude lewru décembre 2013 sariya makko bantinama fa jonde wonde Aliou Mohamed Touré hollitama wiyede o wa inositor raji fuule leydi mendi e tiagal mudum o fiyo habbi o barmini yurmende fu o neddo walana hollama wiyede sarete o sarete sabi o terrorisme non mo jogino kaborde dudde galda e sariya golleji botum mawdo o anangondi e jukkinede lengal lure bamako ndeto palais de la culture Amadou Ampaté Bato kumeni bende nago ana kabbi kumi fa ndenago wada e kawritangal ko yaata temere di don gendarme en police en kany e gardu en darani fa ndenago wada e botto o d'accordé lugongoji mobilaji fay goto jappata ko jappotodo fu dow scanner jabbirtobe kolli wide wala nen no wala fu neddo bor jabbade e nokku o se wana lugga fa bedure den famu kedden Ousmane Diko e Fatoumata Bari
le batu kawra leydi ndi ana bado temere tata hawrube hen yurobe le region gaji leydi ndi fu o batu ana wadde wattumo ndenago leydi meden ndi ana gani fa sanne tiagal golleji torrobe be nenno fa ndenago hebane dole ley o golle dunko en golle ndenago be ana kebondiri ana buri temedi don hennabe e golle o fa ndena nokku o policien gendarme fa warde gardien fu ana kebondiri hen e wi Moussa Agi Infay hore policien be fube dokondiri juude kede ko o haali le faccitango Fatoumata Bari
toutes ces forces
sembeji gondi do fu dadondirobe le o golle on ji nokkuje fa heewi ngada do darantobe ndenagu kani darade fa kayba yella ndenagu ana wada do paledo homo fu ana habbi kumul mun fa ndenagu wada sembeji gondi do fu dadondirobe le o golle on ji nokkuje fa heewi ngada do darantobe ndenagu kani darade fa kayba yella ndenagu ana wada do paledo
jeni position
nokkuje tati pala e narde pale de la culture de fu mobilaji fu larwete pade majji natude hollude barji kanyu e jabarade nokku masingaji fu yo wajibu e nokku narude de fu horejo police en holliti fay huude yebaka kanko Moussa Agi Infay horejo police en wonko hali kededena Fatoumata Bari
tout va bien c'est pourquoi
je fu wala yudum de samide do fami ndara yella be darani denagu honuno be puddirino hanano nyande arande ni ibe kan jokkininde fa hande daranade denagu le o batu kaldal e kawral be kollitama be perte gitima be fa gasa pati bononda fu wada do yimbe le natobe li palais de la culture on no watte fu wade fa neddo nato fulluge kanyum e mobilaji difu fey goto fati yope yabironi fey daranibe batu o
de la conférence
batu kawral leddi ana wanda e wattumo wattu kesaado o junnande nen hore policien ana e wattande dun hakkilo fasannen
fa hande denagu ana wondi e huncanede hore yebare fu wadataake sabi de no latiri fu yodum denagu leddi malindi yodum de sa état d'urgence wonna wala fu min ngata yebare
état d'urgence li mal puddo do ko yata lebbi sappo e jeegum be dama kasin aljumaare handen fandi fu balde sappo kasin dum wonno ko gouvernement o holli wiide kenyen dum wada ma labi kewdi le leydi meden fu illande jaddin ko be chamuno do hotel radisson blu bamako nogay lewru novembre 2015 fa himbe nogay keddi hen tawta bondrebe didon ko buri million tati bi adama kebata tidal ngure si lewru juin yottike go wulli tango iwi hedde fedde habore e yoro no dirtende sil be kolli wiide le fongol torto e lebbi ngaroji di kedde ko mumin sende bo beedini en do hen
halaji horebe silsa ana kulbini so wala ko wadallaw yolbere ana wawi nangude ko buri yimbeele milioji sappo tato le sahel feddende jo ini kartal kolitowo nokule do rafi ngure buri mawnude sahal leydi mali leyde chad e niger ngoni nokule burde fur jogide tiida laaji nyamri nokule do nyongitibe e heggube ngoni don ti dalaji di buri mawnude e wi fedde hakkune leede habo woti dalaji di so golleji gondi di wadede e di aniyamu bamama gollaka adadu yimbele kanbe fewtude ti dalaji nyamri ana wawi warde milioji sappo e tato e feccere gombele leede Burkina sahal leedi Mali Mauritani Niger Senegal Chad e sahal leedi Nigeria e yimbele jogibe tiidalaji di ko buri yimbele milioji nayo yo nyongitibe na higube bate rafindenagu leede mabbe Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
anjan le region ngaji bedin daren kabaru jingon eton kul koro nyande talatar den neddo mo walda e yonki tawama do lekki baro du be chapan e joy jomu yo don sangbe kulli wide e wi himbe don jabe tawama e di makko horngo ana wonde wadede fa ande ko lati sababu mayde makko burem ko yaata burem e kulli wide ko buri himbe chapan e jeegon janginama kenyen do kabaru cellal be ngu fanda de jande yo fa hejabe ko min ngaji on no kupama kabaru cellal be ngu kanye fa kunta no hore torraji ngatteedi fewdude e rewbe walde daraninde yiru were sa hal walde walde daraninde yiru were sa hal darani dun royom peyba do golliddal eglise norvegienne itti jawdi mudun sukabe segu temedere janginama kenya jande golle do kabar wattude jawdi fa gollan hore mudun de jande wadama do golleji hejo ministere kumininde golle e jande golle o projet anni janginde sukabe ujinaji taton e temere jeddon fa rafi golle habbe nenno do kadi di kabaruji ka kedde hedan wowirni yewtere suka yewtere rewbe de ana yeso wassalam